mukwano gwaffe guno okugumanya kyakabisagala tugwolese era twagala n'ekimommozo ebintu tuleme kubyanika mu kimommozo omwo muliva n'ebyamagoba era olyewuunya kwatambula tobiraalaasa manya waliwo banki be wagaana batya muli ntya nti bakyayagala okutugatteko n'abange abampalanira ebitaliimu okukimanya nti nze walonda okwagala mbanfudde kwatambula tobiraalaasa tende sinkola yange watambula tobiraalaasa wano twagalana ondikombiita naye ani akimanya oba olipaala bantu be bamu bonyumiza bebo be bamu abalindaba bondesaamu otyo njabo ntyo makalabanja sometwe nkisampa walindaba sigenda na kuswala
Wala basure wala mwenyanga.